of God. Bado nafunga na kuomba, huku sijachoka kukuamini. Bado nafunga na kuomba, bado sijachoka kukuamini. Japo kuna magumu napitia, mvua nanyeshewa, jua lanwakia, kwako imani haijafutika. Sijachoka baba,
baba,
kukuomba baba,
baba,
sijachoka baba, baba. Oh yeah yeah yeah. Japo nakosa msaada, hata ndugu wa karibu, imani yangu ipo kwako, haijafutika tone. Bado nakutumaini Bwana, Bwana, imani yangu ipo kwako, Bwana, bado nakutumaini. Haya, hata nikikosa ntashukuru, nikipata ntashukuru, mana we ndo baba,
asante.
Nikikosa ntashukuru, nikipata ntashukuru, mana wewe ndo mbuga wa riziki. Japo kuna muda natetereka kiimani, akili inataka kurubuniwa na shetani, ila yangu nafsi inakata, wendo netoa na kuchukua, kidogo kikubwa cha kwako baba, asinizidimi shetani kutamani vya duniani, nikasahau uwepo wako, ukuu wako, kwamba wewe unaweza. Bado uko nami baba wa mbinguni, shida na raha na vyakara, sijachoka kukuomba, imani yangu ipo kwako, haijafutika tone. Bado nakutumaini Bwana, Bwana, imani yangu ipo kwako, nakutumaini. Haya,
asante.
Hata nikikosa ntashukuru, nikipata ntashukuru, mana we ndo baba,
asante.